Genesis 2 verse 1. Kwase kupheleniswa izulu nomhlaba kanye nombuthano wakho konke. Verse 2. UNkulunkulu waqatha ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe abeyenzile. Waphumula ngosuku lwesikhombisa emsebenzini yakhe yonke abeyenzile. Verse 3. UNkulunkulu wabusisa usuku lwesikhombisa. Walungcwelisa ngoba ngalolo suku waphumula emsebenzini yonke abeyidalile uNkulunkulu wayenza. Verse 4. Lokhu kungumlando wokudala kwezulu nomhlaba ekudaleni kwakho mhla uJehova uNkulunkulu ewenza umhlaba nezulu. Verse 5. Kwakungakabikho sihlahla endle nemfino yayingakamile emhlabathini ngoba uJehova uNkulunkulu wayingakanisi imvula emhlabeni kungakabikho muntu wokulima umhlabathi. Verse 6. Kepha kwenyuka inkungu ivela emhlabathini yanisela ubuso bonke bomhlaba. Verse 7. UJehova uNkulunkulu wambumba umuntu ngomhlabathi, waphefumulela emakhaleni akhe umoya wokuphila, umuntu waba kanjalo umphefumulo ophilayo. Verse 8. UJehova uNkulunkulu watshala insimu e-Eden, ngasempumalanga wambeka khona umuntu amenzileyo. Verse 9. UJehova uNkulunkulu wahlumisa emhlabathini imithi yonke ebukekayo emihle, edliwayo nomuthi wokuphila phakathi nensimu, nomuthi wokwazi okuhle nokubi. Verse 10. E-Eden kwavela umfula owamanzisa insimu wahlukana khona, waba izimbaxa ezine. Verse 11. Eyokuqala inegama lokuthi iPishoni, yiyo ezungezezwe lonke laseHavila lapho kukhona igolide. Verse 12. Lihle igolide lalelozwe, kukhona nenhlaka yebedole, nethi leshohamu lapho. Verse 13. Igama lesibili nguGihoni, yiyo ezungeze lonke izwe laseKushe. Verse 14. Igama lesithathu linguHedekeli, yiyo egebhoza ngasempumalanga wase-Asiriya, eyesine ingu-Eufrate. Verse 15. UJehova uNkulunkulu wayesemthatha umuntu wambeka ensimini yase-Idene ukuba ayilime ayigcine. Verse 16. UJehova uNkulunkulu wamnyala umuntu wathi, ungadla kuyo yonke imithi yensimu ngokuthanda kwakho. Verse 17. Kepha ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi ngokuba mhla udla kuwo uyakufa nokufa. Verse 18. UJehova uNkulunkulu wathi, akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa. Ngiza kumenzela umsizi onjengaye. Verse 19. UJehova uNkulunkulu wabumba ngomhlabathi zonke izilwane zasendle nezinyoni zonke zezulu, waziyisa kumuntu kubabone ukuthi umuntu angaziqamba ngokuthini, ukuze kuthi njengalokhu umuntu eziqamba zonke izilwane eziphilayo, lokhu kube ngamagama azo. Verse 20. Umuntu waziqamba amagama zonke izinkomo nezinyoni zezulu nezilwane zasendle, kepha umuntu akatholelwanga umsizi onjengaye. Verse 21. UJehova uNkulunkulu wamehlisela umuntu ubuthongo obunzima, walala, wayesethatha olunye lwezimbambo zakhe, wavala indawo ngenyama. Verse 22. UJehova uNkulunkulu wakha owesifazane ngobamba belithathile kumuntu, wamisa kumuntu. Verse 23. Wayesethu umuntu, lo useyithambo lamathambo ami, nenyama yenyama yami. Uyakubizwa ukuthi indodakazi, ngokuba uthathwe endodeni. Verse 24. Ngalokho indoda yakushiya uyise nonina, inamathele kumkayo, bayakuba nyamanye. Verse 25. Babehambaze bobabili u-Adam nomkakhe bengenamahloni.